Police kawanda ekutto mutandisi w'essomero responsible kindergarten and daycare olwobulaga jjafu bwaviiddeko omwana w'emyaka 4 okugwamu kisepiki yakyayi n'afiira mu ddwaliro e Kiruddu. Bwe yabadde kawanda Kivulo Municipal ye Nansana agera polisi mu Kampala n'emi ya Rachel Kawala atubulidde nti omukwate ye Elizabeth Aluku era ng'agera maaso n'okubanga annyonnyola obulagajjavu obw'engeri eyo ng'ate n'abaana tebalina abafaako okubalabiriramu.